CKMusicPromos.com.
Swiss bring the match.
Ai ai.
Do man.
Junya kupana chion.
Suspect.
Yegeru.
Na fakira jana.
Iti shuri moni mbia beta shuri kwa patumba. Ifi nchiri pa wanu nobu kari vula tumba. Everyone boy shakes. Get up kini ili shwati mfili. Ya mechiri nchita chile pa chion na nguchile. Imbabu tari wa mkoshite winga puisha shire. Maturo manyasu na kuna baba na chemba. Mwamba, tetingu bebe tuwali simba.
Zumi no kurusa fanga tuatula wela. Mumpenda ngense wapa siningo tubwila. Waningi tula pero bubu wapo tatulamba. Mwamba, tetingu bebe tuwali simba.
Kuna baba na chemba. Tetingu bebe tuwali simba.
Shibufi wa mbunduroro wakwe watitocha. Njisana kombati ya bufi ya pati ndo chisocho. Tukote tule pera piten. Advice ya bububa kububanga weekend. Nendo shikocha charile mwa isliten. Uluburi ni nchito wamba wao iten. Ama chik tuka miperuka tata kuma beling. Donfwefya ububa na yari pusa na mafeeling. Marangi ya mashoko yari kwera nshawa chipu. Ngana kusura nishi na mona siya wachipu.
Ya mechiri nchita chile pa chon na nguchile. Imbabu tari wa mkoshite winga puisha shire. Maturo manyasu na kuna baba na chemba. Mwamba, tetingu bebe tuwali simba.
Zumi no kurusa fanga tuatula wela. Mumpenda ngense wapa siningo tubwila. Waningi tula pero bubu wapo tatulamba. Mwamba, tetingu bebe tuwali simba.
Kuna baba na chemba. Tetingu bebe tuwali simba. Tuwali simba. Mwamba, tetingu bebe tuwali simba.
Durusa kuwesunga watu mwana ponda. Kusuru kwa papeo tupo ya sparing. Tuwali wako serious na nguni spying. Tulivana ringkoni kwa tinasa nlevisha. Na konse bari tuishi wakuno zenlodisho. Kamona rita babari mpa Justina. Turomanya sundo kebusha Justina. But face kwenda pancha pana laitani. Nantana machi ezuri na laitani nina. Yambire muru chelo haipusha ni queen. Ugonga kapondo ni shkuno ni queen. Yabashiri nchita chile pa chon na nguchile. Imbabu tari wa mkoshite winga puisha shire. Maturo manyasu na kuna baba na chemba. Mwamba, tetingu bebe tuwali simba.
Zumi no kurusa fanga tuatula wela. Mumpenda ngense wapa siningo tubwila. Waningi tula pero bubu wapo tatulamba. Mwamba, tetingu bebe tuwali simba.
Kuna baba na chemba. Tetingu bebe tuwali simba. Tuwali simba. Mwamba, tetingu bebe tuwali simba. Kuna baba na chemba.
Chiri nchita chile pa chon na nguchile. Imbabu tari wa mkoshite winga puisha shire. Maturo manyasu na kuna baba na chemba. Mwamba, tetingu bebe tuwali simba.
Zumi no kurusa fanga tuatula wela. Mumpenda ngense wapa siningo tubwila. Waningi tula pero bubu wapo tatulamba. Mwamba, tetingu bebe tuwali simba.
Kuna baba na chemba. Tetingu bebe tuwali simba. Tuwali simba. Mwamba, tetingu bebe tuwali simba.
Jello na mchungo langa DYJ. Ela na money for the two glassy. I international is up a garage. For me na poda Zambia. The Louis Papa B. Oka the Arsenal. Na boss Z. Software manager.
Nora bako meoki.
Abaku NB Baba Shop. Uwe sana.
kampani sebwara kamutambia usaka kumutwara kaka pakuya turumbe doni jiko alisina simatu usaka kumutwara panga yose yakati na first ya pari wasi mastengo faisho kuwanza mtama simatske hivi wabiri masenda jakap tuishie teba tari pari katsimani kapu tuishie high level klasiki emale bobeta sims butuka kamutambo bobeta sims hey chanjane chila kapati ni finish for boy jacks ni family na wawonse rupwa
aya
Swiss birth the magic.
Exclusive from CK Music Thomas.com.